studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
nuhun dire to bogi jande ga fandu hala mamadou samasegu jam wali sakrabe hedibe cogguji sima e jande beedi tirude bamako do so jeyobe be hollitti yo batte rafi usine mojjo mali do e kanya dunno covid-19 notordo be kay benna goytige kabar mudu fedde unité africaine dunno sindi leedi mali ndi bangal la goldirde majje e wi hojotobe kuteji gollu sindi gollu yottan bangal politique tiralaji leedi ndi nangoyta le mairi e le kedde annarundu gilla hibitigol laamu o nyande noga e nayluru me pelle jettode ma dunno goytide benna kewde juinama dingun sembe kabaru ji amen hande bete alkamsari tati leeru juin hitane 2021 bismillah sakral ido watuji di cogguji sima e fer beton beedi tidude le ben lumoji bamako tonno goto gonnodo ugnaaji sappo jetti hande ugnaaji noga e didi jeyobe be holliti yo batte ben sababuji kewdi buru fufu rafi usine mojjo le leedi mali e kanyo dunno nyaw covid-19 natotobe kay metta masane bangal mudu keddanno ko ben elisabeth walet mohammed du foistan ousmane nyal wuli alsisi
takuru sima anawar hakunde ujunere temedere e ujunere e temedidi lotol njandi beton hakunde temere joy e temere jago le kenkeri ngaji e wi jokko hore askuma Abdoulou Habba Jakite pedugol jogudo e kulle ana way beedude tidallaaji himbe
bibe leedi mali chomotobe yida fey cogguji di beedo sabi wattu fu no cogguji di beedi darna mudum yete e kebbe mabbe e ben jidi hebude ngurdan lobban gotel e ko be kasindine mudum du woni hebude to wona so cogguji di beedi ke sikafu wala hen bibe leedi mali mo kebbe mudum mauna sanni wawata darna nokkuto wona yimbe lan jeyobe yogabe kanyu endu tidalla tan yidi e be mbawi lorade jon odo tidalla be bina cogguji
do pedugongol ana fawi do buitogol sima e jande kanye izin ngaji mo tasane do mali do fa yottade nyaw covid-19 o do wonno ko sottobe yogabe kolitivide
ame simata e
sima o leedi senegal itata do to ne murtireji ana wodi mi bawa wadude sima o kasri wi ama leedi mali ana jogi izin mi no sima tawine leedi ko mo inirta sima ko fu do leedi sel itata sa e be nokirame ton sima unay noga e go minen dum jaha min jaya unay noga e so cogguji di buitige ñaloma goto na balde didi caggal mudum di nabban kasa e ɓe mbiya ɗum saabi ñaw coronavirus o
hedde direction nationale du commerce de la consommation et de la concurrence hollitiwide ɓeydugol cogguji ɗi ko saabi mbini ɗum yo saabi murtere iyen tem cakkitine nde ɓe kolitiwide eɓe gondi e wadde horgoji ley lumoji ɗi
sabi ma mbawa totu hakkillaji ma dukka baruji amen bangal bemi ame facebook kandi twitter caggal la CDAO fedde unité africaine dunno sindi leedi mali ndi bangal la goldirɗe majje ɗe fuf e wi hojotoɓe ngol sindi gollu ha nafi fondede e jukkoje taykaɗe leyko ƴaɓɓi ɓe hulti wiide kuteji ɗi yo ɓuuri fuf bangal politique dina keɓal docteur abdoul sugodugo yo ben jangguinoro jande duwre o liggotoɗo dunke dun kabaru goldal hakkude leyɗe li arnaru du keɗanna ko o heɓini hanni kayitu faysan ko alsisi
takkude leydi ni bange le pelle union africaine et cdao ana jogi kuteje bangal politique takkere bange le pelle union africaine kan et cdao ana hollita wiide leydi mali wawa jingande fay hune fo wodani leydi ni misali so tawi leydi mali won projet mo jogani rune leede afrique o wawa jingande dum sabi o wala neddo bawdo hunchande dum hore le pelle de tidala goddo dum woni leydi mali ni no wordi le nyaloma hande o min bawa jingande landi fu bilidi e tewtogol tewte min jidi wadde sabi gollidal hakkune yimɓe ana wawi latade sababu wakkati heɓude jingganoɓe leydi mali ndi heydingol muɗum bangue ana wawi tawede kutteje muɗum yiyatake bangal keɓal ga sikka fu wala hen kutteje muɗum bangal politique warantaykede
ono fof jogtoto lammu hakkundejo leydi mali bangal yilaji fedde union unité africaine tama asimi mbiyannana wawi asimi guyta na wawi heddade yeeso transition o fadde mbiyan jawabuji heɓane ɗiɗo lamdi ɗi pelle kewɗe na joine tan fof e fandaji majji bangal hippitigol laamu o keɗɗana ko ɓenne dramane maga du faysan o alsisi
caggal hippitigol laamu ngangol altinere noga e nayyi lewru me ɓettindu sukaɓe jokolɓe ka hawrti nokku mom noddirta bourse du travail fad mabɓe yiɗude caggal soɓe joina fedde moɓe noddirta sauvant la démocratie des pouchistes ngalɗo gubɓal ka suuɗa e mette muɗum feyi fewde e militaire en ɓe saabi koɓe ɓanti laamu o ko eɓe narda militaire en ɓe fade mu'en haɓanade jonde ministre en ɓe jahato haɓongo wontu pelle woɗɗe ka ana wondi wadde immadaraji fa faabo militaire en marɓe leydi ɓe ñalawma hande o le golle koɓe gondi wadde ko le hakkude mabɓe ana fedde moɓe noddirta appel citoyen pour la réussite de la transition ACRT fedde moɓe noddirta corps des volontaires pour la réussite de la transition CVRT fedde CVRT ne ka ana yiɗi kañum leydi russie noto leydi mali ndi omo yiɗi gollidal gongal hakkunde leydi russie e leydi mali ɓeydo fade gouvernement keso o juinede fedde union africaine nde kana yiɗi laamu hakkundere o margal muɗum hokke civil en pelle goɗɗe hono ante anse boala fini kañum du hande le leydi ndi
ardibe jande be martin kumpale yontarande mbien wattuji emuji chakite hitane 2020-2021 les d'accord de lujutibe leddi moli gonbe beeratu mortantun horobe holliti nalandini e wi mabbe hajo ko jandeji di fufna jogiti no fewiri mohammed ag ibrahim woni joko horejo jangnirde beera kedana ko hanni mohammed ali ag leda e do fostangal sisi
kam beerado suudu lisenu narobe ka fu ana landini wadde emuji di defra e bape janginama heyo jande gonde toni no hani de wakati no kado fay hunde hadaybe wadde jande fay hunde do wala to ko hattabe yottinde heejongo janginobe ana do yimbe le ngadobe def adadu mu en temdere yimbe jeego sa hawrintini fu sukabe worbe chapan jetti te jeego sukabe rewbe chapan tati ngadobe bakibe adadu mu en temdere noga joyi sukab jokolbe chapan jena e didi sukabe rewbe noga jena
hakune unyere unyaji di mobilaji lulirdi France au revoir njaltinte port Dakar waddede le parkingaji bamako chauffeur en ngadobe mobilaji di holti dido jateji di e wi mabbe tampere monde wodi e golle mabbe o batte rafisaria en jibu jawdi do lawi di ko buri hawde dun fo to Dakar tun fodde dereji mabbe bilto selda be do chauffeur be mbalata keddana ko ben en Mariam Kourbel gondo to Dakar tun e do fo sama Ousmane Nyal Buli Alcissé
be chauffeur en collectivi de hakune unyaji sapo e sapo joyi wonno ko jom e mobilaji be ndokata dum ben e wi mabbe o kalji woni ko ben nawto to ita da ko be nyamata be jobba do be gonata be dokka mangal paden no gobe be do lawi be paw gikki mabbe dogo hedoto dun fa be burna ko reji mabbe woni ko gorko no dirteda jallo ngada o golle illa 2015 holliti wede
watandu
di passe ina sapo joyi du won ko yobe temi yalla mina yahana mobilaji di porte ni darani hore andu mobel ngel jahan dangel faiso a hebi ngel ada way wadde balle didi na balle tati ada doma deleji mudu ni gonti dalla hebude tin daranta di nokkuto mi dokkato mobilaji di fu etatu uri fundu mobilaji ko hewe mudum garoji do fu wana mojudi saatu be biyam min bir fintina mobilaji di porte na min jobi ujinaji debbe yibel kam yabinde mobilaji di do wana be kolni be
e buri so fere enteme do woni worube ni e wi mabbe o yurku yurku ngado do lawi di kambe kanan ko be mangal pat e mali ko mini be kabaru jilayi woni be pelata
Sisande ka d'accordé ana fandi leedi malini arande ni ebe jon nonno yimbe la donno mobilaji moddi Europe Senegal d'accordé leedi malifu tay minen nokkuma be do de mbawi yaade wartude no mi jidi ko plaintuji heewi sanne ko kambe bi fuddi nangude kalse juude an so horobe leedi ndi timminaay tordaaji dim ngatta fewre bibbe leedi ndi abada minen dum mi kebata jam
be bibbe mali an ngadda mobilaji himbe kamiyoji karngaji hono do enan der mudun e collectivité dawol mabbe gol ana wada hakkunde balle tati yaade lewru on ko Mariam Kulubali hebe ne studio tamani yude Dakar
e le kabaruji nyaw covid-19 mer addibe cellalbe holti wiide ke nyenno nyawbe sappo beedi ke hentaton jamtana ma fay goto hedda ke denno so adato fu hawrintina ma nyawbe be nyaw sappo e nayo temme dido cappan jetto e go on ben jamtana be wona jeno temme en jeddo cappan e nayo yubbe be yu temme en jo sappo e jeddo bangal yotere mede acte covid kedana ko ben kalifa goyta do fetam Ousmane Nyal Buli Alcissé
Sijo tamani
Bismillah modon hedade kabaruji pawidi do nyaw coronavirus acti covid yewtir handende min dokkan on jabbu landi di hedotobe yogabe landi do kabaru nyaw coronavirus o docteur en wonno tobe di landi
yellambe de kani jondorade be dagol adadu yimbe nyawbe covid-19 o le nungu on
actuellement nous n'avons pas
wattu joni o min gala kabaruji holitinde wide e dum fawi do wakati wide nyaw o ana way latade sababu fa waraba ko bunu mojjire ko bawmi wide yo teddininde dabare ji biade ana dena himbe e nyaw o dum wawi utude lanyugol makko wana o wattu wide yo dum dungu na ciedu na dabbunde woni mo nyaw o buri hebude sembe kabar mudum fawaki do wawtu
yalla yaade so yiltoyo le nokkule to yimbe waawi hawrtude ana waawi laataade sababu hebude nyaw on
no nokkuje de ngori dum latto sababu laataade battindirgol himbe wakati fu mo himbe battundiri sini teddinaay dabareji biyaade ana denna himbe e nyaw o sini neddo tawama limu ben jommo nyaw o won e mudun neddo goddo takkeke e mudun ana waawi laataade sababu araabugol nyaw o den uttinde de nokkuje e himbe kawritata sanne sini teddinaay dabareji yaar ana dena himbe di dun no wayla tade sababu lanyugol nyaw o
yalla frati anatu ornare maski ornaru ko jabbina
non jati sini neddo borneke maska nyaw o won e mudun mo wawi heddade e maska o neno sini o itti neddo goddo wari borneke o maska goto dum an wawi la tade sababu ara budo ondu nyaw o dun sabi masngaaji onetedi de watere di don di lonnataake di buri horsinede indu neddo hana jabbade er ngaaji nay bornade dun masngaaji lonnatedi di kanyindu neddo hana bornade dum ko buri er ngaaji nay wattu fu e kani lonnede
Allo professeur Yalla mide mbawi wiide nyaw coronavirus o ka fuddi majude le leedi malindina
la pandemie n'est pas
nyaw o fa joni o timay le leedi meden di himbe ne buiteke tabade dabereji mbiyaade anandena di himbe anakaani holitede fa handen jukina tabade dabereji di dun ana waye beedude renude himbe e nyaw o dum woni ko mbawmi wiide ko waye beedude hebugol sembe nyaw o i dabereji on kulitaade il anande buddu mudude mbawdi sakkaade mo
au départ
do kadude e yew acti covid handen ono etiawe hetade njukine fa handen tabade wajuji di doktore embi fa handen de e nyaw coronavirus o
sijo tamani
sijo tamani do faba munya gouvernement leydi suède danemark suisse et république tchèque et union européenne
ay wa sakrabo sangara lire den kamoro yamen raison ga di miorna to kay tourno hakke chapana non jokal bo surkabe mbien e surbabe e dubbe kumni ngaji cercle kay e jewtidi mbien nyande go le rougeen do mbien dabara lidi di fewde bonandaji chatudi mbien e kany docteur siagal fanda mudon wi landini be woni fabaade jokal be iure di da kumni ngaji di be dorade famu do teda gol ka do tidal goldirde fink piece mbien landini ngal e do dawridal merci cop e itugol jawri usaid to gawo ton yalla uutude tampere jamarande le mbien heptagol lon jam cini dam hejabe lamu ton be mbien pi dabare fuccugol lon jam jande talataare go leeru juin gol fuccugol jogitoto libbi tatito gawo ton mbien protection civile dun halfina kabar mudo do mbien e faba unicef mbien ke rewbe be mbil tan ke sanne mbien dedo dabare antiminan kabar wi di to yoro so tonno tiagal la toboji randeji di demal fuddi le mbenn gure kewde kanon non demobe rimobe kayna dum yamrore yimbe semdete hewbe mabbe na heppani golle o yalla e be doro kebal dina rawanen arribe semdete be kay holti wiide angira ngay di kay neldama gila joni le nokkuji di non timinta kabar ya melna mi tinda tan baa sa fufum tadi do bembal am 3w.youtamani.org ma dun noddon viam 37 320 do sede yotere meden magazine